Amahubo 84:1. Zithandeka kangaka izindlu zakho Jehova sibawuti. Verse 2. Umphefumulo wami ulangazela womela amagceka Jehova. Inhliziyo yami nomzimba wami kuyahuba ngokwethaba kuNkulunkulu ophilayo. Verse 3. Ngoba ufumene indlu nenkonjane sidleke sayo lapho ibeka khona amazinyane ayo, ngisho amaltare akho Jehova sibawothi Nkosi yami uNkulunkulu wami. Verse 4. Babusisiwe abahlala endlini yakho, bayakuhlala bebonga wena. Sela. Verse 5. Ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe, abazidlela zakho zisenhliziyweni zabo. Verse 6. Badabula imfunda ezinyembezi, bayenza ibe yindawo yesiphethu, yebo nokuqala sibekela ngezibusiso. Verse 7. Baqhubeka emandleni baze babonakale phambi kwaNkulunkulu eSiyoni. Verse 8. Jehova Nkulunkulu sebawoti, yizwa umkhuleko wami, ubeke indlebe Nkulunkulu kaJakobe. Sela. Verse 9. Wena Nkulunkulu sihlangu sethu, bheka ubuko buso bogcotshiweyo wakho. Verse 10. Ngoba usuku lunye emagcini akho luhle kunezinye ezizinkulungwane. Ngiyakhetha ukulinda emnyango wendlu kaNkulunkulu wami kunokuhlala ematendini ababi. Verse 11. Ngoba uJehova uNkulunkulu uyilanga nesihlangu, uJehova uyakupha umusa dumo, hayi ukubenqabela okuhle abahamba ngobuqotho. Verse 12. Jehova sebawuti, ubusisiwe umuntu okwethembayo.